downloaded from ilovezedmusic.com.
Your boy, Yoni. Yeah. I was in the Wajinyama. Baby, ni basa chanzi, ni funache kuku kambisa. Nale mainde. Sindi wechimtengo cha mango, baby. Beni na kuziwila na manza ine umanikana nje. Oh no. Just wanna take you to my house. Give me that vibe, can you dance? Ya mama bonyo weo. Ifuna ningende mbunchekele koiwe. Just wanna take you to my house. Give me that vibe, can you dance? Ya mama bonyo weo. Ifuna ningende mbunchekele koiwe. I've been fantasizing, you have me craving. In it I like what I'm seeing. Fantasizing, you have me craving. In it I like what I'm seeing. We keep it freaky. No more sneaky, can we keep it freaky? Kefe kafuna brugo, tima umafuna brugo, not me. Kakamba brugo, kefe kamafuna brugo, not me. Sagugwila physically, nika igwila gulipe makani, baby. Niwe ni mafuna mami, osa nikana mpase chansi mami. Jebele, chekele ku, fende lako. Nikileko ni chiteko ireto ye. Chekeleko, fende lako. Nikileko ni chiteko ireto ye. Awe sindi nyama. Baby ni pase chansi. Nifuna chekuku kambisa ku. Pangala ye. Sindi wechi mtengo cha mango, baby. Beni na kuziwila na manja umangala chepizo iwe iwe. Just wanna take you to my house. Give me that vibe, can you dance? Your mama born you well. If una ningende mbunchekele koiwe. Just wanna take you to my house. Give me that vibe, can you dance? Your mama born you well. If una ningende mbunchekele koiwe. I've been fantasizing, you have me craving. In it I like what I'm seeing. Fantasizing, you have me craving. In it I like. Kefe kafuna brugo, tima umafuna brugo, not me. Kakamba brugo, kefe kamafuna brugo, not me. Sagugwila physically, nika igwila gulipe makani, baby. Diwe ni mafuna mami, osa nikana mpase chansi mami. Wajinyama. Baby ni pase chansi. Nifuna chekuku kambisa. Pangala yeah. Sindi wechi mtengo cha mango, baby. Beni na kuziwila na manja umangala chepizo iwe iwe. Oh no. Just wanna take you to my house. Give me that vibe, can you dance? Ya mama bonyo weo. Ifuna ningende mbunchekele koiwe. Just wanna take you to my house. Give me that vibe, can you dance? Your mama born you well. Nifuna ningende mbunchekele koiwe.
Downloaded from ilovezedmusic.com.